sawirkii Sodom iyona ay lamo madii diinta masiixiga hagalnu unun walaaki jirni harbi harbigaasna walaali midye unun oo la dagaalamayne lana doodayne shaydaan ruuxayn iyo ruuxa shaydaan mais ogolaadaw lankii iise jidkiis raaw walaaki jeedi in jidka eebbelaki hanuuniyey madii shaydaanna duufsadaw way aree oobo la ag badan hesho farhaase laakiin taas farxad ma keeni karto maay weeli jidkalaki farhaaw beese ma eh laakiin walaalaki farhee jidkii eebbe madii shaydaan saas in waramo dadka barshey ma goradaayaan mana miisaami koraan may feele awoodiyey ma lahayne beese farxad ma keeni karto wal ma beddeli karto wal ma hogaami karto laakiin walaalna koofadee in jidkii rabbiga ininku hanuunsanaano wal faylan na samayno intaas walii ka weyn waynika waajibe inii dooga eebbe aan barno kuwa aan baahan in masaakiinta aan guudino in dadka culimaa u diinka aan dar yeelno in dadka oo dhan isku mid nin ahaadaan oo aan kala socone may weeli eebbe jidshey yaa dadka oo dhan lik abuuri eebbe awooddey yaa dadka dhan lik abuuri wayn in siman yiin usi hortiis